Many men ya kunena mema ila bado bila bila kwa mahela tunataka vile kama saki vile hatuachi mile na kufata feelings weka macho mbele kama tatu pele chenge shaka pele wapo watu tele kichwa kama ndele pige sana kele ila mate mbele nina wala wili una gala gala chini lamba lamba gini marana majini sana sana dini panda kwanza mimi brother faza hini sasa ya kamili kazi upate mili ama hata bili kazi kwanza sili yani mani dini pandisha mashillings hamisha masillings hamisha madini tabia badilu gali nyama zeni kamba kama teni mwanzo paka tuni paka tamadini alika wageni gari ya machoni shwari ya magari pamba na watemi waha samba zeni kacha acha cheni mwaga sana heni bada bada mene mama kanembeni anda ni wakili dhani kwa akili umbali kwa makini andika na peni kawe hemi paka baga moyo dama sela mko wapi oyo saza hela hatu utaki boyo anza tena better acha uchoyo nimetoka from the undersoil usikonde listen I'm a royal nipe shosha kama I'm a royal himi kuki na wakosta pia jiki time jiki time piki chai sima sai suicide pick a side second down break it down make it out dig it out take it out get about from the crowd take a watch chicken watch chicken boss chicken boss sick it all semi dog women all hit them all hit the balls animals edibles menopause fin draws skin draws jiggy sauce penny loss really fast get it better mini but I really wanna get it better mini but I really wanna billy and I really wanna better but I better get a semi ten a hit man I better mini kick it take it chicken chicken looking lucky you can take it who can take it who can take it bigger take it bigger figure bigger sick a little sick below up until it gets till it massive till it passes till it passes till it passes get as you figure as you figure
millionaires millionaires millionaires
Plastic when you test, kwanza tuna flex, dada Budapest, brother you the best, nah nah lose the less, sana kula breast, dada kula vest, nah hakuna next, sasam bull chicks, nah more this, panda you exist, mchana you a breaks, kanda kula guest, shanza cool chest, nah no cool press, money use a bitch, hami, una blaze, mommy, uta text, nah me to watch your tsunami, figure number nine, fanya nisi mami, kutisha machami, wanna enter diamond, kwanza was a gun, pima kumizani, mina bugizani, kijiko mizani, napika Miami, napika Miami, napika begani, chika kautani, kamba yakatani, hini kwa isani, ya kutoko sali, ya kutoko zali, kidogo izami, watch your kimbizani, watu wafanani, sasa wasagani, kwanza azarani, fata wazamani, shaka tazamani, chapa tapunani, sipo tamanyani, free upatikani, spiti katinanyi, biti kama kanyi, squeezy ya maganja, fama toka baga moyo, wasaka hela mko wapi oyo, zama meli hati utaki boyo, gotta feel it in my tougher moyo, nime komba from the undersoil, usikonde listen I'm a royal, nipe shoshu kama I'm a real, hini shoki na wakato, pyeow, vizazi viazi, dazi mikazi, kisasi, visasi, binasi, visachi, achi, chaki, ni garbage, garbage, achi, ni chapi, ni waki, ni pati, ni gati, ni kashi, bikashi, 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 Stash was nash was ash was mush as mush as cuff with confidence cocky as coffee as obvious mom is bali money money kwenye kali kwenye kali money kani money gani dini gani yoni nani gari gari wana wana many many wana wana bade bade but the money pina bada bida bade bina pana bila bade bada mana bade money nado money mini gari swane kani wana dagi nona kana ma yadi nona come on yele wiku tushanga do maheli mada pika think I'm ready
millionaires 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 million to warm the sunny to my billionaires 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 Millionaires, Billy, to all the signs, to all my billionaires, 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 Billy, to all the signs, to all my billionaires.